Babalao, Ivedi, Kudu Mados.
Benzinza usini yate dunani usini tese matatizo tu ya tupea. Benzinza usini yate dunani usini tese matatizo tu ya ate. Idekeze, imemeleze usini tese.
Nakwambia kwa dalali, sijepata adali, tubaki na hali. Tuende mbali mbali, tukifanya jua kali, hadi uko kwa watali. Baby, tukisaka mali, baby njo, njo, wewe njo, onjo, baby njo.
Kuchese kumbuka tu yangu maneno pale nyuma nikakwambia vijana wajanja mjini ona sasa washakulembeza na rudi nalia vumilia hey, 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 bana nalia vumilia ma nakumbuka maandishi ya vitabu aye.
Same
mara saba sabini. Eba sini shati.
You black catcher.